things we do aren't bothered. It goes a little something like this. Ba-da-da-da-da-da, what a fun. Dilebe, watihlala phezu kwam, wandibamba amabele. Kudala ndikulindele hlala uthi nca, nca, nca. Njengechepis kwanyiplika intliziyo dum, dum. Andiphosisi nca, nca. Njengethanga wandihlebela undivuse ndingalelanga. Chippies, late in the PMs, you slipped in my DMs. Wandihlebela, izinto ezingathethwayo phakathi kwabantu abangavayo. Nca, nca, njengethanga wandihlebela ndivuse ndinganelanga. You got me feeling so good. Take all my fancy, you got me worked up in my head.
Take all my fancy, you got me worked up in my head.